Blog Talk Radio.
Amatwi radiitahuka ivugira i Washington DC turi ku cyumweru tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2022 muri kumwe nanjye cyangwa ndayizeye na Denise Rugendo ndetse na Jacques Balak tukaba tuje mu kiganiro cy'incamake bitewe nyine n'ubwo mwa mutwandikira muri benshi kuri situation irimo kubera i Kinshasa muri Congo kuva ejo twabivuze mu ncamake mu kiganiro nagiranye n'umuyobozi SG Gervais Condo nababwiraga amakuru twakiraga uyu munsi rero bikaba bikomeje nyine abantu batwandikira bati bimeze bite i Kinshasa ni muri urwo rwego rero tuje mu kiganiro cy'icyambati kitari buze kuba kirekire kugira ngo tuganire namwe tubabwire ibyo dusoma tubabwire ibyo twumva tubabwire n'ibitangazwa n'ibinyamakuru byose bigaruka kuri tension itari nziza muri kapitale ya Kinshasa cyane cyane ejo mwakomeje kwibona bati kudeta yaburijwemo Felix Tshisekedi yarahiritswe hari byinshi ramwibaza iyo mpamvu kuri mugoroba ndi kumwe na Jacques murabizi ko Jacques adusesengurira ibera mu gihugu cyabo ku by'umwihariko bikaba ari ibintu by'ibineje kubana nawe kuri mugoroba Denise Rugendo nawe ni umuntu ukurikira ibintu bya Congo cyane wenda sinzi ko twabaye no muri Congo bitugiraho ingaruka bakomeza dukurikira iberayo turabaganiza rero tubereka wenda ibyo tuzi kuri mugoroba cyangwa ibyo twumva mukwiye kumenya reka ntagire mikazi n'abagenzi bajye tugiye kubana Komore de Jacques Baraka murakomeye
murakoze bwana Serge kandi namwe ndabasuhuza cyane nkabansuhuza na bwana Denise Rugendo turi buze kuba turi kumwe nawe muri kiganiro nkasuhuza n'abari buze kudukurikira kuri radio murakoze cyane nanone kuduha uyu mwanya kugira tuganire ku bibazo byo mu karere k'iwacu murakoze bwana Serge
urakoze cyane reka ngushimire nibwo tugiye no kuganira muri uyu mwaka wa 2022 ndizera yuko mwawutangiye neza tugeze mu kwezi kwa kabiri ariko twagiye ducatinga ariko kuri antene nibwo tugiye kuganira bwa mbere muri 2022 ubwo ni ukubwira nyine nk'uko tubwira abandi ati umwaka mushya muyiri igihe cyose nyine ndizera ko tuzakomeza kubana ariko mwawutangiye neza cyo cy'ingenzi turi kumwe Serugendo nawe nagira ngo wowe ntavuga ari ubwa mbere ahubwo turamenyeranye cyane turakorana byatsi nafi ni ukukwifuriza nyine kugira ikiganiro cyiza mwasoza abateze amatwi ikiganiro
urakoze cyane Serge urakoze kuba wantumiye nkaba ngusuhuje nsuhuje na mugenzi wanjye Jacques Barak nk'uko wabivuze ni ubwa mbere twahura mu kiganiro muri kuva twatangira uyu mwaka mushya w'2022 nkaba rero nanjye mwifurije umwaka mwiza azawugiremo ibyiza n'amahirwe nsuhuje abanyarwanda abatwumva n'abazatwumva bose bahorane amahoro y'Imana urakoze cyane
urakoze cyane reka mbashimire duhite dutanga ikiganiro cyacu Comrade Jacques Baraka kuva ejo inkuru zagiye zandikwa twagiye ducatinga duhererekanya amakuru twagiye tubona hari inkuru zanditswe mu binyamakuru mpuzamahanga wenda nka Jeune Afrique Libre n'ibindi byose amaprogresse muri Congo yaranditse ibinyamakuru byo mu karere bya byose byandika ibyo mu Rwanda ibyo muri Uganda ikirimo kuba ikintu cy'amagingo ya niki kuko niba hari amakuru avuga ati ubutegetsi bwa Tshisekedi bwari bugiye guhirikwa umugambi uburizwamo ni inkuru ubona ko abantu barimo kuvuga ariko badafite amakuru ya situation ya politike muri Congo mu biganiro twagiye dukorana wagiye ukora za revelations zimwe zivuga ziti ibintu bibera muri Congo mu bihe igihe wari watanze ati imyaka ibiri daboro kuri ku butegetsi bwa Tshisekedi ariyo tugenda tubona hari ibintu byagiye biba kuva Tshisekedi yaba perezida hari ifungwa rya Vital Kamerhe washyizwe muri gereza hari ubu tuvuga François Beya utaratangiye no kubazwa by the way tutazi niba azafungwa cyangwa niba azanarekurwa icyo turimo kubona turabona amafoto ye wenda aho afungiye kugeza amagingo ya hari ibintu bimwe bavugaga ati ubutegetsi bw'Ikinshasa ndabuze uko bukora mu bihe igihe gusa watanze imyaka ibiri koko utihari akavuyo kazabaho abakongomani ndabazi neza ibirimo kuba rero nk'uko nyine wagiye uvuga uti yari bizajya biba muri ku butegetsi bwa Felix ntabwo navuga yuko uri mu babitegura ahubwo nkeka ko wakoze waturaritse hakiri kare ati nimugende nkoro kuko ibintu byo muri Congo bihinduka buri munota ibirimo kuba muri Kinshasa ni ibiki ese twavuga ko ubutegetsi bwa Felix bwari bugiye guhirikwa tandansi ya politike ku matora azaba muri 2024 ndabona muri DPS yarimo akavuyo kenshi twavuga nka Kabundu ndetse n'abandi bagenzi be urabona mu ishyaka arimo umwuka mubi niba no mu gisirikare ariko bimeze turaza kubiganiraho ariko muri sene ya politike byo umwuka mubi urahari kandi umaze igihe wigaragaza cyane cyane guhera mu kwezi kwa 12 twinjira muri uyu mwaka wabonaga yuko abanyapolitike nka Jean Marc Kabundu wabonaga ko rwose arimo ararwana intambara zikomeye ku butegetsi bwa Felix Tshisekedi ijambo ni iryanyu utwize kuri iyi ngingo utubwire uko ubibona ndetse n'isomo abanyarwanda bakuramo ijambo ni iryanyu
murakoze bwana Serge kuma nanone ijambo ibiri kuba muri Congo Kinshasa ntabwo ari ibintu umuntu yavuga ko ari surprise ni logique normale y'ukuntu gestion ya buri abutegetsi tu n'ukuntu Félix Tshisekedi yageze aho akagira ku butegetsi uvuze ibintu bibiri uvuze ukuntu hari abari gufungwa cyangwa se bamwe bari kwirukanwa mu mashyaka andi ukavuga na none na ukuntu ibintu nabivuze mu biganiro twigize kugirana Félix Tshisekedi amaze kuba president bwana Serge burya iyo wagiye mu mashuri kagira muri université yo wiga ibintu bya management cycle ya projet yari yose wifata soit muri phase zayo y'imyaka itatu cyangwa se itanu uburyo no mu butegetsi nabyo nuko bigenda imyaka ya mbere itatu y'ubutegetsi imyaka iruhije cyane iyo urengeje ya gatanu nabwo nibwo umaze kumenya ukuntu utegeka cyangwa se umanaginga ubutegetsi bwawe rero ukuntu bwana Félix Tshisekedi perezida wa DRC ukuntu yageze ku butegetsi yabugezeho hamaze kuba amatora bamwe batemeye resulta yazo ariko perezida Tshisekedi niwe wabaye elu officiellement ariko muri uko kugera ku butegetsi bwe habaye za alliance habaye za negotiation habaye za ibyo nakwita ubushyira hamwe bw'abantu bamwe kugira ngo President Joseph Kabila wagomba kuva ku butegetsi kubera ko ntabwo yagomba kugira manda ya gatatu kugira ngo hazeho intransition pacifique ibyo bintu kuva navuka muri Congo nubwo bwa mbere byari bibaye rero umuntu ntagashobora kuba azi exactement ibiri kuba ariko umuntu hari ukuntu yabisobanura Perezida Félix Tshisekedi amaze kuba choisi ko ari we ugomba gusimbura Perezida Joseph Kabila nko mu bihugu byose hari ababa barahabaye igihe kirekire mu butegetsi babukoramo bazi ukuntu igihugu gifunctiona Félix we akaba yarabaye cyane mu mahanga kandi akaba atarigize agira responsabilité n'imwe yaba ari muri secteur privé cyangwa se politique mu gihugu agahita aba président nukuba ko yahasanze abandi bari bamenyereye ako kazi yagomba gukora nabo kandi akaba yarazanye n'abandi yabanaga nabo iburaya kugira ngo nawe baze bamufashe mu akazi yaragiye gukora ku president muri iyo melange kubera ko bagombaga absolument kubona ukuntu Joseph Kabila agomba kuvaho kandi nta troisième manda agomba gufata bakuze ko bashoboye kugira ngo bashake umuntu ushobora kumitiriza population cyangwa se parti politique ifite abafana benshi bateraga imvururu muri icyo gihe donc UDPS ryari ishyaka ryari rifite abantu bari bari capable yo gukora des ordres cyangwa se contestation muri Congo niryo shyaka ryonyine ryari rifite abantu bari capable muri abo bantu rero baba leader bashobora kumubiriza abantu benshi harimo uwatangiye kera akiri umujene muri iryo shyaka witwa Kabundu. Kabundu rero akaba nawe yarabaye mu bantu muri za negotiations zose zabaga kugira ngo Felix Tshisekedi agere ku butegetsi. Na za voyage nyinshi yakoraga, Kabundu niwe wabaga uri kumwe nawe, niwe wamukoreraga logistique, ni nawe organizaga sécurité ye mu byerekeye za voyage. Ndamuvuze kubera ko nawe ari mu bantu tubuze kuganiraho mu kanya, kubera ko icyumweru gishize bamuvanye mu ishyaka yararimo, ishyaka rya UDPS, ishyaka yakuriyemo, ishyaka yakoreye, kandi akaba ari n'iryo shyaka rimuvanyeho kandi ari ku butegetsi. Akaza nanone François Béat. François Béat ni umuntu nawe watangiye kera mu bintu bya manekoloji muri Congo. Yatangiye nawe ari très jeune ku buryo abaperezida bose bane ba Congo mu myaka ishize bose yarabakoreye kandi arabazi. Yakoze muri DGM ndumva ishinzwe ibya migration, akora mu bya sécurité, hanyuma ubu ngubu akaba yarabaye conseiller spécial mu byerekeye sécurité wa président. Donc l'équivalent ya Ngwanda Nzambuko Atumba uko yarameze na Mobutu. Donc ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umuntu ukomeye politique yose, matière yose ya sécurité arayizi. Ntiwibagirwe ko Félix Tshisekedi amaze kugira ubutegetsi ari we wajyanye ni delegation imwe ari kumwe na Vital Kamerhe bajya mu Rwanda kugira ngo babonane n'ubutegetsi bwo mu Rwanda, kugira bumvikaneho ibyerekeye umutekano cyangwa se ibyerekeye amabuye y'agaciro yo muri Congo ukuntu bashobora kuyasangira hamwe. Akazaho n'undi Vital Kamerhe, nawe ntabwo ari umuntu w'ejo bundi, ni umuntu nawe wakuriye Kinshasa, yiga Kinshasa, akaba yaratangiye muri politiki nawe akiri umujene, akaba yarabaye muri opposition, akaba yarabaye perezida wa Assemblée Nationale, akaba yarabaye nawe inshuti magara ya Félix Tshisekedi kugeza n'igihe bafashe ubutegetsi hamwe. Ndakwibutsa yuko igihe Félix Tshisekedi aba perezida bari bari kumwe bombi n'abagore babo bari mu nzu imwe, iyo nouvelle bayiprokama bari bari kumwe bayiselebra bari kumwe. Akaza n'undi nawe ari perezida wa Assemblée Nationale nuko yibagiwe, we yakoraga naho muri Ofida, akaza ejo bundi bakabundu birukanye, izina rye nirigaruka ndarivuga, ubu akaba nawe ari mu Bubiligi. Akaba na Bakengo wa Dondo wahoze ari ministre d'etat, premier ministre wa Mobutu, akagaruka akajya mu butegetsi bwa Kabila, ubu ngubu akaba ari retraité kubera uburwayi n'ubusaza. Muri make ya Bwana Serge, Félix Tshisekedi yahasanze abantu bamenyereye politique ya kera yo muri Congo kandi bafite za rezo zikomeye, yaba ari hagati mu gihugu cyangwa se mu mahanga nk'ibihugu nk'Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, u Rwanda, Angola, n'u Burundi cyangwa se na Uganda. Rero ikibazo kikaba kivukiye he? Ni ikibazo gisanzwe iyo abantu bakoze ibintu badafite ideoloji imwe cyangwa se badafite ibitekerezo bimwe, bigeraho mu myaka ibiri itarenze ine entre ibiri n'itatu itarenze ine, ibibazo bitangira kugaragara kubera ko abenshi biba barahuye baje gusa muri za association de circonstances kubera ko bose bashaka ubutegetsi kubigeraho hakaba hari abaza kugira ngo baprofite ya ubukungu bw'igihugu hakaba hari nabandi babaje bafite ubwabo philosophie politique personnelle ukuntu bubumva ibintu bishobora ku gukorwa mu gihugu rero Kabund ni umuntu wakoreye cyane cyane se wa Felix surtout muri za manifestation n'ibindi byinshi birebire c'était un garçon de courrier niwe wajyanaga za courrier hose niwe wakontaktaga abantu za Felix Tshisekedi le père yashakaga gutuma yamutumagaho akagenda akajyana message aho yifuza ko zigera uburyo yatangiye gukorana cyane na Felix ise amaze kurwara cyangwa se amaze kwitaba Imana nubwo we na Felix babaye très 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 proche mu byerekeye akazi ku buryo parti uko imeze ni Kabund wayimweretse ukuntu imeze rero nabivuze mu kiganiro tugize kugirana Felix yamaze kugira ubutegetsi tribu Felix aturukamo ni tribu ifite uburyo navuga bwo gukora politique itandukanye na benshi mu gihugu kandi akaba ari tribu imwe iri très attaché kuri bwa ntabwo navuga ko ari abanationaliste ariko bakunze kuba entre eux kandi kuba entre eux nabwo hari des clans zitandukanye buryo mu gufata mu butegetsi byaragaragaye ko izo clans ko ari ebyiri zo muri tribu y'abaluba wabonaga rero bikaba nabyo ari mu kibazo
Jacques aho ngaho ndagira ngo wenda nkubaza akabazo gato kubera uvuze abaruba ubundi tugiye muri population y'abakongomani nzi ko abangara bafite influence ikomeye ariko se abaruba baba kuri pourcentage baza ku rutonde nk'abakangahe mu bwinshi bw'abaturage ba Congo
nakubwira pourcentage ariko iyo uvuze abangara abangara abenshi nukora ko bari muri armée nukora ko mu butu icyo gihe n'abazungu bakigera muri Congo basanze ari tribu zimwe z'abagerie zari ziri muri Equateur barekisemo abasirikare benshi bo kugira ngo baforme ingabo z'igihugu surtout abo bita lingwaka n'abantu bakora iri abita lutte yo kurwana bo bari bafite deja un sport ancestral muri Congo hose bavuga iringara ko abasirikare benshi niho baturukaga muri Equateur kandi iringara yari ururimi rwabo bari ururimi rw'igisirikare nkuko muri Congo ururimi rwo muri education ari igifaransa muri armée ururimi rwari iringara rero niyo mpamvu iringara ryageze aho rigera ahantu hose kubera ko za mutation zabaga z'abasirikare bose aho bajyaga bavugaga iringara kandi aho umusirikare yari ari w'umukongomani ari hose wamenyaga ko hari rero kugira ngo ugavugane nawe wabaga obligé yo kumenya iringara ariko en terme ya ntuza ya influence politique cyangwa se ya kumobiliza population nta bantu nta yindi parti politique iruta UDPS kandi UDPS yari parti yagaragaraga ko la majoritaire y'abantu babo bari abaruba fo kumenya ko
nyine n'abadukurikiye bahita bandika bavuga ko navuga ko ari ishyaka ry'abantu bironda babita ko ari abantu b'abatribalisme cyangwa tribaliste ubona kiriya kintu cyo kwironda cyo kubona ko ubwoko bwabo buri spesho cyo kubona yuko batandukanye n'abandi bantu no kugiye kumbwira ko kibarimo no mu ishyaka kandi kirigaragaza kuva Felix yagera ku butegetsi ubona yuko aba opoza bahora bakiza nyine cyaka rya cyangwa Felix ko yashyize ubwoko bwe imbere kuruta gushyira abenegihugu imbere
hari nuko ntabwo nakohereje nyine bajye kubikohereza ukareba guverinoma ya Kabila Joseph Kabila ukuntu yari meze n'abakonseye we bose ukareba aho baturukaga ugakompara na guverinoma ya Felix abakonseye be d'abord afite abakonseye barenze igihumbi kandi muri abakonseye benshi la majorité navuga 90% nabo muri region y'iwabo le de Kasai ukakompara wahita umenya wumva neza ibyo nshaka gusobanura hano kandi ifu kumenya ko ari abantu bari enclave bari muri Congo iri au centre bakaba bafite culture yabo muri Congo les tribus zifite particularités zazo kandi ikindi nanone nuko ce sont des immigrants donc on va kunze kora immigration cyane nkabuno nka 60% ya zo logement de location z'Kinshasa zirimo boko y'abaluba barabose ubona batwara amapigipiki Kinshasa benshi ce sont de lubafone yugiye ni Katanga muri Katanga usangayo n'aba immigrants benshi baje gukora yo muri za entreprise za mine ziri muri Katanga no muri za université nabo barahari barigisha bigatuma rero iyo ntuza ibaha iyo statut yo kumva yuko cyangwa se iyo impression yo kumva yuko ari abantu bakomeye kandi bemera donc kandi ce qui est vrai nuko baba bari kumwe entre eux ba développa ibintu byinshi entre eux na hanumba cyangwa se aho nabaye cyane cyane iyo bakoze iyo hari ibintu entre abakongomani usanga bo ari entre eux nta wundi muntu ushobora kubijyamo but anyway donc ibyo rero iyo culture barayizanye bayizana muri politique bayizana mu bintu byose ariko nk'uko ubizi iyo uzanye ikintu mu bintu professionnel ukazanamo za famille ukazanamo ibindi uziko hazamo izindi za tension ziri purement émotionnel ziri purement émotionnel kuburyo le côté professionnel ntabwo ukireba akaba la première année ari kibazo Felix yagize kubera ko abo bantu bose besperaga yuko mwene wabo agera ku butegetsi akaba président iyo pression yose yari yagize kugira ngo nabo ashobore kubashyira mu myanya uziko ari lite bakoze irenga imyaka 30 kugira ngo bakcede au pouvoir no muri iyo myaka 30 uba warakreye des relations n'abantu benshi cyane ari abantu bimobilije kugira ngo bagere ku butegetsi abantu bose ugomba kubasatisfeza ariko muri abantu bose ugomba gusatisfeza harimo des clans n'abandi bari bariho deja ku butegetsi nkubye ko nkije cya mugutu nabo hari harimo baluba benshi hari n'abangala benshi bo muri Equateur babyaranye n'abaluba bamwe ubu ngubu bari muri izi guverinema abandi babonye yuko hari ndi umuluba akora ko baturuka ku banyina bari abaluba nabo baraza donc hari ibintu byivanze ubu rero hakaba hari ikibazo cyo gupartaja ubukungu na pouvoir akaba ariho ibibazo biturutse abari kuvuga ko ari ikibazo kijyanye na coup d'etat ntabwo niveau ya François Béa yakora ikintu n'ubu muri Congo bye kujyana na coup d'etat ngo avaneho Félix Tshisekedi ko arabizi neza ko bitamwaranja kandi ntabwo ubushobozi bwinshi afite bwo kugira ngo akore coup d'etat ubu ngubu afate ubutegetsi akontrole igihugu rero
ubuvuze iki ko nta bushobozi afite magingo ya bivuze ariko ko ashobora kubugira bibaye ngombwa
nta yabugira yarabiteguye kuko kugira ngo ukore coup d'etat nk'uko bizuguma kufite abasirikare François Béa ntabwo ari umuntu wa développé structure y'abasirikare ku buryo bamubaho fidèle yo kugira ngo bakure kudeta mu ba politicien n'abandi bahasha bamwe bashobora kuboneka me ntabwo basabeya ari umuntu uri formé yo kugira ngo ashobore gukora kudeta François Béya ni umuntu uri formé yo kugira ngo agere za situation de crise za sécurité kandi akazana l'information nécessaire yo kugira ngo ibyo bibazo bikemurwe donc ni umuntu umuri renseignement ni umuntu c'est un conseiller nyuma mvu icyo gihe cyose yakimazemo yaba ari gihe cya Mobutu yaba ari gihe cya Kabila Pierre yaba ari gihe cya Joseph n'ubungubu igihe cya Felix ahubwo agomba kuba aho ari kwibaza ibyamubayeho kubera ko ibi bimaze kumubaho nibyiza bimubaho kuri abo bandi bose bimubayeho kwa Felix ariko bimubayeho kuko nawe no muri Kasai bimubayeho bari ku butegetsi aribo bafite le pouvoir suprême donc icyo kibazo rero nacyo kirahari yuko kandi nicyo kiri kugaragaza ko ufite ikibazo gihari gikomeye kiri an interne n'ikiri nanone bwana Serge waremarse yuko malgré que bari kuvuga ko bamujyane kuri poste ya agence de la semaine nationale ukubona ko nta kintu kiri gusohoka
yo nicyo kintu cyantunguye kuko nta info nyinshi zihari information tubona ni za Twitter n'ibinyamakuru ariko kuri nko ku maradiyo ejo habaye agashya n'uyu munsi kubera ko byakomeje n'uyu munsi amaradiyo mwe yo muri Kinshasa yaperze linye kuko bakuraga linye yo kwemeta emisiyo kuri RTNC ikaba ari radio televiziyo nationale y'igihugu baza kwisikiriza nyine bavuga bati habaye ikibazo ariko iyo bigeze no muri radio na televiziyo nationale hakabamo sabotage baravuga bati ya kudeta wende irashoboka hari ibintu byageragejwe ariko nawe mbona amaradiyo yisikiriza avuga ko izo kupire zabaye ku maradiyo uyu munsi atari bo kuko nabo bafata ifatabuguzi kuri RTNC ako nako ndagira ngo ukibuke
murakoze bwana Serge kubyibutsa nanone abari kutwumva ibintu biri kubera Kinshasa biri au-delà y'ibyo abantu bari kuvuga cyangwa se au-delà y'izo coup d'état kwa ko yaba ari coup d'état iba yakozwe gukora coup d'état muri Congo ufite abasirikare ntabwo byatwara amasaha atanu cyangwa atandatu gukora ko kondisiyo zose zirahari zo kugira ngo habe coup d'état kondisiyo zose zirahari ariko nta rezo ihari donc sinzi nimba aho ngaho ushobora kunyumva nta rezo ihari ariko kondisiyo zose zirahari
uravuga ko kondisiyo ziruzuye zo gukora coup d'état ariko nta rezo gukora coup d'état
nta rezo
shimangira igitekerezo cyawe cyumvikana ngaho
nta rezo kubera ko nk'umuntu nka François Béya nta intere n'imwe afite yo kugira ngo akore coup d'état ubu ngubu ngo afate ubutegetsi ahubwo ikibazo abantu bagomba kukirebera aho ibintu bimwe bumvikanye cyangwa se bagombaga gukora ensemble kubera ko hakintu nibagiwe umugabo ukuntu yitwa Biserere nduva ari Biserere hari conflit avuye muri DGM ubungubu DGM muri
Biserere ni iki yarashinzwe iki
DGM Biserere nawe ni umuntu wa kera nawe muri zo zantu za ruwaje z'ubutegetsi ni akaba ubungubu sije metrompa ariwe uri kudirija DGM donc wira nuza yawe immigration akaba ariwe wasimbuye François Béya ko Biserere na François Béya hari kintu batari kumvikana François Béya yabaye chef wa Biserere akaba ari ikibazo gikomeye cyane ubungubu cyari kimaze hafi nk'umwaka kugira ngo mbumva hafi umwaka bafitanye ibibazo bikomeye cyane byerekeye amakompanyi amwe ya za mine hariya muri Congo donc ikibazo cyo kukirebera aho ngaho mu bukungu muri ayo makontra n'ukuntu bashaka kugira ngo politiquement atari physiquement politiquement nantuza na sur le plan professionnel kugira ngo bavane au François Béat nuko babigenjeje avec Vital Kamerhe umva aho guharwa biserere ari bubiri inyuma muri ya arrestation kandi ukuntu information itari gufiltra ukuntu itarimo no gusohoka no kuba ko c'est des professionnels kandi biserere nawe c'est un professionnel nkuko Béat ameze Béat ubu ngubu kiri ku murya nukubona ko ari biserere ubikoze kandi hakaba harimo n'abantu benshi bari impliqué muri icyo kibazo notamment l'ancien président wa CENI nawe izina ritari kuza nawe akaba ari impliqué muri ibyo bintu donc uzi ko n'abanyamerika bageze aho bashiraho embargo kuri abo bantu babura amafaranga igihe cya Joseph Kabila kandi bose barahiraga ku isahani imwe donc babura source y'amafaranga yo kora za transactions z'amafaranga kubera ko amakonti yabo yabaye bloqué donc ndumva aho ngaho umuntu agomba kurebera ariko bwana Serge icyo nakubwira nuko effectivement hashobora kuvukamo coup d'état kuri ibyo bibazo evolution yabyo ni nta yindi ni coup d'état ni coup d'état cyangwa se conflit interne izabera hagati y'abo bantu bose bari ku butegetsi kuva kera ko hari byinshi biri kuba Felix nawe ubwe atari kubyumva neza ikibazo rero nuko uribuka Felix Tshisekedi afata ubutegetsi Kagame yahise amuvuga ko ariwe umuntu wumva bakorana ibiki byose bashobora gukorana aba na Felix amwereka yuko ashobora ku mwizera bwo batangira kwica bari impunzi za ziri muri za camp hariya muri Est ya Congo bari abamudacumura n'abandi ba Afurika bose bereka ko bashobora ku Kagame ordre yabahaye komande yabahaye ko bashobora kuyaplika ariko uribuka ko nakubye ko ibyo bintu nta kintu bivuze ko ibintu byose bizakomeza nk'uko byabimeze sipa bikarushaho kubaho bibi kurusha na mbere kubera ko kwica abantu nta kintu byari bivuze ariko muri ibyo bintu byose bwana Serge umuntu ugiye gusufura cyane ni Kigali kubera
mbere yuko tuhagera turacyari kureba François Béat n'ibimuvugwaho magingo ya ikintu kimwe nabonye ndetse na abankurikiye kuri live murabibona nashyizeho screen ya Top Congo iravuga yuko ngo yaba yaraparticipiye mu nama inama nyine wenda zitemewe ariko zirebana na sekirite y'igihugu bivuga n'ubutegetsi bwa Felix izo nama hari abandi bantu baba bafashwe usibye kumva François Béat hari abandi bantu kuko kujya gukora kunde tugomba kuba ufite ekipe y'abantu barenze umwe hari abandi bantu muri wumva baba bafashwe nawe bari kumwe nawe cyangwa baba bakurikiranywe kuri kino kibazo kuko jana kumvikana kumva François Béat wenyine rero tubona ugaragazwa nayo ndibaza ntiyakora coup d'état ari umwe tutabona ekipe y'abasirikare cyangwa abagenzi be b'abanyapolitiki bandi bafatanwa nawe muri izi nama bavuga ko yaba arakoranye nabo
bwana Serge ikibazo cyawe ni vraiment une question pertinente icyo nakubwira ni uko nimba hari umuntu ushobora gukumvuka inama ya sécurité y'igihugu ireba national security kandi ikareba na perezida ni François Béat kubera ko biserere ari muri agence nationale de renseignement ariko François Béat ashinzwe umutekano wa perezida kandi yakoze nawe muri ANR donc ni kuvuga yuko yaba yaragiye mu nama ishinzwe ibintu by'umutekano iri interdit nta wundi muntu ushobora kuyinterdiza atari wowe cyangwa se perezida donc aho ngaho nta logique irimo ahubwo reba ubu umuntu ufite imbaraga kumurusha niwe umuntu ushobora kumufunga wenyine akaba ari we biserere kubera ko imbaraga afite muri AMR nizo akoresheje kugira ngo bajye kuzana fasabe yabamuzane muri za loco za AMR kugira ngo bamwinteroge niwe umuntu wenyine ahubwo niwe umuntu abantu bagomba kubaza ce qui se passe koko ntabwo François Béya ari mu boko ya présidence ntabwo wavuga ngo nongo ni conseil yo muri présidence cyangwa se yamufashe ntabwo ariyo buryo na président Félix Tshisekedi nawe bamubwiye ko bafashe François Béya ari muri za loco za ANR naravuga ati bigenze bite kubera ko niwe ushinzwe kuinforma président ibyerekeye sécurité y'igihugu na sécurité y'ubwe président donc urumva ko umuntu umufashe ahubwo ni ukoze coup d'état we akoze coup d'état akoze coup d'état kubera ko afite ubushobozi bwo gufunga même conseiller wa président ushinzwe umutekano we n'uw'igihugu nicyo kikwereka ko hari ibintu bitari kumvikana ni nayo mpamvu bitari gusohoka kuko ntabwo warega umuntu bafunze ngo niwe wari ugiye gukora coup d'état kandi nta mbaraga afite cyangwa se ubushobozi sur le plan physique bwo gukora un coup d'état ahubwo umuntu umufunze niwe ukoze coup d'état niwe bagomba kubaza niyo mpamvu twese ubu turifokalize kuri bisere kugira ngo tumenye exactement byabaye ariko turabizi neza yuko hashize umwaka ibintu bitameze neza hagati yabo uko ari bombi kandi je pense que il a été nommé muri décembre kuri muri agence ya nuza ya ANR agence nationale de renseignement je me trompe pas sur l'agence nationale de renseignement qui est en DGM. Merci, je n'ai trop compris.
Nibio, je ne me comprends pas, Nibio, ni National Intelligence Agency.
Donc, akaba ari cyo kibazo gihari. Non, igihe agize ubushobozi, igihe bisebera agize ubwo bushobozi bwo kugira ngo amufate, nibwo amufashe kubera ko amaze kugera iyo pouvoir. Urumva ko coup d'état aho ibereye ntabwo ariho turi kwirebera ahubwo hari diversion yo kuvuga ko hari umuntu wagiye gukora coup d'état kandi coup d'état yakozwe. Coup d'état nyayo yakozwe kandi yakozwe muri présidence. Ntabwo ushobora gufata conseiller wa sécurité wo muri présidence ngo umujyane muri agence nationale de renseignement président atabizi. Kandi kugeza n'ubu ibyo bamurega officiellement nta kintu bari babivugaho.
Wakomeje kuvuga izina Biserere. Biserere ni indi zina yitwa Fortini Biserere?
Ya Fortini. Ya. N'ubu ngubu. Nawe ni mu bantu ce sont des meubles. Ni mu bantu bakomeye. Donc ni mu bantu bakomeye. En fait, niwe uri au centre y'ibi bintu byose ubu ngubu biri kubera muri Karakarere. Kandi Biserere Biserere ni inshuti cyane magara muri abantu batazi na Paul Kagame.
Ambo?
Donc umuntu ugomba uwagejeje Félix Tshisekedi kwa Paul Kagame ni Biserere. Ari mu bantu bari muri zo za rouage. Donc ahubwo niwe umuntu bagomba kubaza ce qui se passe kandi kugeza n'ubu nta kintu yari avuga wabonye he ahantu bafunga umuntu ukomeye nka kuriya umuntu ushinzwe umutekano wa perezida akaba amaze plus de 24 heures ifoto yerekanye ya ANR nta declaration imwe officielle soit ya porte parole wa ANR cyangwa se nuza we ubwe Biserere akavuga impamvu nuza ari detenu inama bashobora kuba bavuga wenda ni ukuntu nuza kabundi yarakaye akajya kubonana na François Béat kugira ngo amwumvishe uburakari afite ko abo bantu bose barakoranye kugira ngo Félix agere ku butegetsi.
Yemerera gato Comrade Baraka hari link mbonye na yirenteresa rekanye he Comrade Ferugenda bayicishamo amaso aje kutubwira ikubiye ko ntabwo nahita nyisoma kano kanya ngo menye ibikubiyemo kuko urabona the African report yari yanditse inkuru ku itariki ya kabiri z'ukwa kabiri igaragaza intambara irimo kubera muri Paris nyine cyangwa ku kiro cy'umukuru w'igihugu hagati ya François Béat ndetse na Fortuné Bisserere n'uwitwa Corneille Nanga barimo kugaragaza intambara irimo kubera hariya kandi harimo n'ibintu by'amafaranga by'imitungo reka menye ayo Comrade Ferugenda bayiturebera aze kutubwira muri saa muri ibirimo kuko birahita bigaragaza ko intambara iri hariya wari wanabivuze by the way harimo ikintu nano kirebana n'ubutunzi bw'igihugu n'ubujura bw'igihugu burimo gukorerwa muri Congo waba ukomeje ariko Comrade Ferugenda checking WhatsApp yawe
okay
donc uvuze Corneille Nanga justement Corneille Nanga niwe navuga ko yari umu amafaranga menshi amunyuragaho kandi kuva abanyamerika bafunga amakonti ye none kuva ko hari abantu benshi uko byumva hari ba François Béat n'abandi bose tutotu batashoboraga kubona amafaranga babonaga koko niwe wa representaka les intérêts zabo icyo gihe abanyamerika nabo ntabwo bari igicucu kugira ngo abari we bafungira amakonti no kuva ko babazi ko abenshi bamunyuraho kugira ngo ayo mafaranga abagereho do hakaba nabo ba Bisserere bose babiri inyuma jo nibwo namurushe nimba atari byo nimba ari byo na Kabundi nawe comptoir z'examinere nimba ari 26 yarafite iwabo hariya muri za Kasai nazo bazifunze do urumva ko ipi bamubuze kuva mu gihugu bamuvanye muri parti ntabwo ari soma kumususpanda donc ntabwo higeze haba conseil de discipline ihamagara Kabun kugira ngo bamuhavertishe kuri comportement ye ari gukora wenda baramuhamagaye ariko ntiyakwitaba ariko premier nuza ya mbere bagomba gukora nabo bagomba gukora officiellement bakavuga ati ngo twahamagaye Kabun ntabwo yatwumvishije tujye kumususpanda iyi ni premier avertissement
mbere ko tugera kwirukanwa mu ishyaka ubundi Kabunda atangira ku yahere kuri Twitter avuga ngo azademisiona yarabanje akora avertissement ko azademisiona abikorera kuri Twitter abantu baravuga bata uriya ni umwavantirie ni ya mentalite y'abakongomani tugira ngo ni ibintu bya blag batejo zongera yivuguruze reka duhere hariya kuri avuga ko azademisiona ubundi ikibazo ni cye Kabundu yagize ko tuzi ko ari we washyize kisekedari ya wa mugani kuri zira mbaraga ziyakoresheje byagenze bite kugira ngo Kabundu yumve yuko yajya kuri Twitter agatangira kubwira opinion publique y'abantu ati ngiye kudemisiona hari ibintu mbona bitagenda kuki bitakorewe muri ku izina interne ya IDPS kugira ngo bitangiye bijye ku Karwanda
hari urugero ngiye kuguha hari umugabo umwe w'umunyarwanda nawe yabaye ambasaderi atsubira mu Rwanda twamwitaga ntuza ministre wa Facebook na Twitter sinibuka izina rye ariko ndumva wishe umumenya nakubwira ko ibibazo Kabundi yagize bimeze nk'ibyo mu ministre wa Twitter na Facebook yagize mu butegetsi mu Rwanda ariko difference nuko Kabund yari socle ya UDPS yari umuntu ukomeye cyane muri UDPS rero undi mugabo nibagize izina rye muri UDPS we amaze gufata iyo kuko hari mu de cadre muri UDPS we ari navuga l'équivalent ya nuza wa ushinzwe jeunesse ya ntuza ya UDPS ya mobilisation voilà yo kumobiliza UDPS kandi yamobilizaga abajene kandi yarazi kuorganiza manifestation cyane ku buryo Kabila Pere yaramukundaga cyane kubera izo mpamvu ariko we yageze aho agira pouvoir nyinshi cyane atashoboraga kujira reka nkubwire ikintu yashoboye yashoboye kuvanaho yantuza ya biro byantuza bya parlement byari bihari niwe washoboye kubivanaho ni mpamvu deye nawe yabaye vice president parlement azanurira mugabo witwa mboso kujya kwanga
amukuye muri ku ruhande rwa Kabila
nuriya nawe muzi nkiri umwana yakoze kwa Mobutu akora hose byose baraba mboso bose na Kabundu baje ari kubera yuko Kabundu yashatse guhirika iriya ntuza biro bya ntuza bya presidence parlement yari hari bya bihari donc les artisans ba union sacré Kabundu arimo do urumva ko ibyo bintu byose byamuhaga autorité na pouvoir nyinshi cyane ariko ikibazo yagiraga ni nka bya wa mu ministre wa Facebook na Twitter ntabwo yemenyaga kwimetriza muri pouvoir yarafite ku buryo impa ya abantu bose yaratangiye kubasuzugura kandi niyumve ibyo aba autorité bari kumubwira agomba gukurikiza donc bamaze gufata amaze gufata pouvoir iriya yo muri parlement yumvishe yuko ageze au top ko nta kindi kintu gishobora kumuvanaho donc iyo comportement ye ikaba yarajuwe cyane ku buryo abantu bo muri UDPS base ibyo bita base abantu bakuriye muri UDPS bavuga ati muno ibi bintu ntago biri kujyana na leadership yacu niho rero depuis plus de plusieurs mois bari kumukarikira nawe kugira ngo barebe ukuntu bashobora kumuhagarika ariko icyo nzi nuko bamuhamagaye inshuro nyinshi kugira ngo bamusobanure ndibuka hari igihe nakoreje peut-être nimba atari wowe n'undi muntu nakoreje image ari gutuka aba ofisiye bakomeye b'abasirikare kandi uzi yuko muri kiriya gihugu abafishe bose iyo baje bamwe babazanye n'ubo muri za tribu imwe n'ibiki byose bon rero izo iyo mélange rero y'iyo comportement na pouvoir nyinshi yari amaze kugira yabaye obligé yo kuba suspendu ariko Kabundu ntabwo ashoboraga kuba suspendu cyangwa se exclu ya parti Félix Tshisekedi atabizi kuko Félix Tshisekedi yagombaga gutanga iyo accord yuko Kabundu agomba kuvaho rero kuba ari Félix wayitanze Kabundu rero ntabwo byamushimishije n'impamvu agiye kureba ntuza Basabeya kugira ngo amusobanurire ikibazo afite kandi ko atishimye niho rero zanuza za bruit za coup d'état zitangiye kandi nkakugira ko magingo ya Kabundu ntabwo ari autorisé yo gusohoka kandi yagize ikibazo cya sante yabasabye ko asohoka ko ajya mu mahanga
batagiye guhunga ahubwo none sante ikibazo cya sante kigize kano kanya cyangwa aragisangamo
oya uzarebe n'abaperezida bamaze kubakora coup d'état bahita babohereza abasirikare aba médecin kugira barebe ukuntu meze ko ntabwo biba byoroshye iyo uri kuri ya table d'honneur kagahora avuga iri hejuru cyane iri hejuru cyane iyo rero igituza imwe ivunitse ukatangira ukamanuka nkubwira ko vitesse umanukiraho iba ari vitesse irenze urugero kandi ushobora kurwara tension abenshi barwara za tension kubera uburakare kubera izo za souci ibiki byose niyo condition ubu ngubu ntuza Kabundu arimo indwara arwaye niyo ya exclusion ariko uzi kugira ngo wirukane Kabundu muri UDPS ni nk'uko wakwirukana Kagame muri FPR nk'uko wakwirukana Kagame muri FPR donc kamubita ngo n'ukiri membre wa FPR genda birarangiye ni kimwe nuko birukanye Kabundu kandi we nta kundi kuntu byari kugenda ntago bamushishipanje gusa ngo kuri ntuza muri parlement kuko ni un peu compliqué mécanisme yo kugira ngo nabyo bamushishipande muri 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 parlement premier ni bari vice président banuza wa parlement yari kunyura mu nzira ndende cyane ke kumuvanaho kumususpenda kumuvana muri parti kumuvanaho no kumususpenda parce que ibyo bakoze automatiquement bita bimuvana ku ntebe yarariho muri parlement wo kugira ngo bantame procedure yo kumuvanaho muri parlement ntago byari gufata igihe kirekire cyane donc iyo rero iyo rencontre ya Kabund na François Béya niyo abantu ndumva bari ku kuzanaho l'idée yo kuva ngo kwagiye gukora coup d'état kuko abantu bose batumvikanye c'est une association naturelle y'abantu dessus donc uriya bisirira amaze kuba nuza muri ANR ntago ari kumvikana na François Béya bari kumuhirika ndumva ubungu Vital Kamerhe nawe ari agomba kuba ari mu France ari kwiswanya donc bari abantu bose batumye yuko Tshisekedi agera ku butegetsi bagaragaraga abantu bose bari kugenda babayitufe donc bari kushaka wenda gukora association yabo kugira ngo bamenye ukuntu bashobora nabo kurivandika leur droit mais côté nuza nta kimenyetso na kimwe kigaragara ko hagiye kuba coup d'état comme tel ahubwo coup d'état umumaze kwikora bibiselele
aho nyine wavuze yuko bitserere ari inshuti magara ya kaga wenda ndagira ngo banze sabe serugendo adusesengure kuri article ndakeka amaze kuyisika nagiramo amaso areba conflit y'ubucuruzi amabuye y'agaciro muri iriya proje ari amabuye y'agaciro ari mu ntara ya Ituri nihuruga urebye ino ntambara y'amabuye y'agaciro n'amafaranga cyangwa ishoramari byemwe muri kompanyi ndakeka ari y'abarabu nabikirimo amaso nihuta ndetse naho François Béya yahawe misiyo ko biserere yamubwira ibiri muri iyo kontra cyangwa amabanga y'amabuye y'agaciro yose urabona rero hano kuri article byo bigaragaza ko hari urugamba rw'intambara mu mabuye y'agaciro hagati ya biserere na François Béya kandi Félix akaba ari yotorije ko biserere aha briefing François Béya akamenya uyu mushinga w'amabuye y'agaciro kuko leta ifitemo 30% noneho umushoramari akagiramo 20% ni dosiye ikomeye cyane nini cyane kuko muri giterugendo hari icyo watubwira wabashe kubona cyangwa uracyakeneye undi mwanya gukomeza kureba ibikubimo
Serije urakoze cyane nari nyujijemo amaso nihuta ikintu kigaragara nk'uko mugenzi wacu ahubwo mbanze mushimire Jacques ukuntu yabivuze biragaragara yuko ibyo bari kuvuga bya coup d'état bishobora kuba atari byo ahubwo ari ikibazo cy'amakontra y'amabuye y'agaciro ya mining cyane nka mining bigaragara ari mu karere ka province ya Ituri nk'ubu bari gushyira mu majwi iriya kampani yitwa ngo Zanikodo ni kampani yitwa ngo Kiromoto Mining Company Sukimo iyo rero leta ifitemo shares za 30%, donc imigabane ya 30%, indi migabane 70% isigaye ikaba ifitwe n'abantu bigenga ku giti cyabo. Icyagaragaye rero nuko abo bantu bandi bashobora kuba baragiye bashyirwa nko mu makipe na bitena nka amakoperative ariko akaba mu by'ukuri ashobora kuba ari aya Colonel Nanga uriya wari former boss wa CENI iriya ya Commission Independante Nationale noneho na Jose Mpanda ni ministre w'ubungubu wa mine nawe ari gushyirwa mu majwi ko ari bo mu by'ukuri bagenda bakazajya biyitirira abandi bantu bavuga yuko bafitemo imigabane ariko iyo migabane mu by'ukuri ari yabo bakaba batekereza ko rero uyu Colonel Aruya Fortuna Biserere atigeze ashaka ko uyu François Béya ashobora kubyivangamo ko yasaba n'ibisobanuro ikindi bo banavuga nuko nk'uko bari gushyira mu majwi cyane nk'uyu Colonel Nanga kuko kuva yava kuri uriya mwanya wa shefu wa CENI bose basabwaga yuko bagomba kudeklara imitungo mu mitungo ye rero ukuntu yadekaraye imitungo bakaba bavuga ko bigaragara yuko ashobora kuba hari ibyo yahishaga cyangwa se yitiriraga abandi yavugaga ko afite kunenanga afite imodoka zirindwi ariko akavuga ko imodoka umubare munini wazo ari z'umugore we umugore we ngo afite ngeshatu izindi buriya ntiyasobanuraga neza izo arizo akaba afite konti eshanu za banki akaba afite na amafarume na za plantasiyo za koka amafarume ibikingi cumi na kimwe harimo za plantasiyo za kakao ariko akaba afite noneho n'ubutaka bunini buri muri Kolwezi urumva ni mu ntara nari Lualaba Kolwezi rero ni ahantu hari amabuye menshi y'agaciro ibyo rero bikaba binagaragara ko hari ibyo atagiye adekarara kuko ubundi basabwa yuko bagomba kuvuga imitungo yabo imitungo batunze niyo mpamvu rero n'iriya titre bayise ko ari intambara yihishe muri Palais Présidentiel mu byegera bya Tshisekedi biragaragara ko ahubwo ari intambara ijyanye n'amakontra ya za mine ishobora kuba yihishe noneho ikaba yaragiye ibyari bibazo hagati y'abariya begereye Felix Tshisekedi ndumva ari uko nguko na
rugendo ukira aho wenda mbere yuko Jacques Baraka agaruka akomeza adukomereza mu isesengura kandi akoze akazi keza iyo article nyibona nyibonye yaramaze kutwereka background y'uko ibintu bimeze hariya kwa Tshisekedi kandi urabona ko yanditswe muri December 2021 tariki ya kabiri niba nibuka niyo mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize ni ibintu bimaze igihe kirekire bihari urabona ko ni ntabwo ari ibintu byavutse uyu munsi
biragaragara ko ari ibintu bitavutse uyu munsi kandi kuriya gufatwa kwe bikagaragara yuko uriya Fortuna Biserere ashobora kuba ari we watanze itegeko cyangwa se wasanze amabwiriza yuko yaza akabazwa ariko bikaba ari nk'ibyo bibazo byihishemo by'amakontara bashobora kuba bafitanye nk'uko mugenzi wacu abivuze ibijyanye no kuvuga yuko ngo ari kudeta itari kuvugwamo abasirikari kavugwamo gusa bariya bari byegera by'umukuru w'igihugu ntekereza ko iyo kudeta bishobora kuba atariyo ahubwo hari ibindi bintu byihishe inyuma ubwo buhoro bizagenda binagaragara ari nako bigenda bisohoka buri abantu banamenya n'amakuru kuko buriya uretse no kumubaza nibiba ngombwa yuko bamushyira imbere y'amategeko buriya hari ibyo yaba abazaba bamuhagarariye bashobora kuzatangaza ku buryo abantu bazabasha kumenya mu by'ukuri icyihishe inyuma cya biriya ariko ikigaragara ni ibingibi bijyanye na kontra ibi rero bikaba bishobora kutuganisha yuko buriya butegetsi bwa Tshisekedi nabwo bwatangiye kugenda bugira ibyo twakwita nka corruption ibintu by'amanyanga kuzaha amakontra abantu bamwe namwe nkano bavugamo nk'umwarabu no muri Emirate Invest washakaga kuba nawe yagira yashora imari ye mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariko ayo mahirwe ntiyayahabwa ku buryo rero batekereza yuko bamwe muri biriya byegera cyane cyane nk'uriya Fortuna Biserere cyangwa se François Béa bashobora kuba baragiye babigiramo uruhare buriya rero Serije nk'uko wari ubivuze ni ibintu buriya bimaze igihe abantu bazagenda babasha kumenya mu by'ukuri ukuri nyakuri ariko sinibaza yuko iyo kudeta itari kuvugwamo abasirikari itigeze ifatwamo abasirikari bo hejuru abagofisiye bo hejuru niho umuntu ashobora gukemanga niba koko ari kudeta yategurwa urakoze cyane
komode Serugendo ubivuze neza Biserere yagombye guha konterandi François Béa kuko perezida aravuga ati François Béa nahabwe briefing kuri ibi bintu amenya amakuru azaza binsobanuro cyangwa bimbwire Biserere ugomba gutanga amakuru cyangwa ukorwa investigation niwe wafunze ukwiye guhabwa amakuru ubwo murumva icyo kintu ukuntu giteye reka twumve barake natwumva
yenda bumva nuko bwana Serge donc urumva umuntu ugiye ku ugiye gutera ibibazo ntabwo ari we abantu bari kuvuga hanze kandi birikwerekana yuko hari ikintu Felice Tshisekedi atari yametriza neza cyane cyangwa se arabizi ubwe ukuntu ibintu bimeze ko yasanze ira situation deja ihari urumva Corneille Nanga ntabwo ari umuntu donc abari kureba ifoto barabona ko kuri côté gauche ubumoso ubu ni François Béya hakaza Bisirire hakaza na Corneille Nanga
Corneille
Nanga nta kindi kintu nababwiraho atari ko ni umuntu uzwi cyane en tant que nous a yategetse semi niwe uwahaye ubutegetsi officiellement Félix Tshisekedi niwe waproclamiye amatora ya 2018 avuga yuko ari Tshisekedi wabaye perezida ubu rero ndikubwira ubu ngubu meme perezida wa Seni n'umuruba umuruba aho hantu hose perezida wa nuza ku Supreme Court de Cassation bose ubu ngubu bose n'abaruba rugashyira na François Béya nawe ubwe w'umuruba donc aho hantu hose niwe bahuzuye donc urabona yuko niba deja Bisirire afite pouvoir muri tribu yabo akaba ashobora kumobiliza abantu benshi kandi akaba ubu ngubu ageze kuri niveau ashobora kubwira gufata son ancien patron kandi n'umuntu agomba kuripurkingaho ni ukuva ko ubu ngubu Bisirire afite pouvoir ikomeye donc c'est lui l'homme fort nkuko twari tuzi François Béya kera ku ntuwe yari ameze c'est l'homme fort ariko muri François Béya ntabwo ari umuntu wigeze ukora ibintu nk'ibyo ngibyo malgré force yari afite hose na ntuza kandi ni umuntu wabyumva neza urebye passé ye donc kuva igihe cya Mobutu kugeza igihe cya Félix Tshisekedi izo ntuza zose yazikozemo donc ni umuntu uzi gukora des compromis wibuke ko n'igihe ajya mu Rwanda yavuze ibintu clairement ati ngo nous sommes obligés yuko dukorana namwe u Rwanda kandi on s'en fout y'amahanga ibyo byose bavuga ariko nous sommes obligés yuko du travail ensemble donc kuva kera ntabwo ari umuntu washatse arwana n'abandi bantu yabashaka toujours des compromis bon ntabwo ndi kumuvugira me ariko niko muzi niko muzi kwa umuntu chaque fois iyo hari ikibazo abashaka kukiresolva kandi ntabwo afata impande ngo uyu ni mwene wacu uyu ni kanaka no afari ikibazo kuntu kimeze niyo mpamvu muri zo guverinoma zose yazigezemo mukorne nanga niwe amatora niwe wari warushinzwe amatora na no gupublia le vainqueur aux élections akaba ya nawe yarakomeye icyo gihe donc urumva ko iraseni inyuramo amafaranga menshi cyane niyo officiellement kugira ngo un président be crédible ni se nigomba kubipublia donc yarafite nawe ubushobozi yarafite pouvoir ikomeye cyane Bisirire nawe afite presque passé imwe na ba François Béya ariko we ni umuntu w'amacenga cyane n'ababare bose bakagame bose ni inshuti ze muri za salon babari kumwe n'uganira n'ugeza aba Félix ari hose n'abagejeje ni muri za negociations zose yabagarimo donc muri makeya nuko na presenta abo bantu kandi nkuko nyine bwana Serge ndabivuze urabona ko ikibazo gikomeye kiri mu mafaranga kiri muri ziriya za mining kontra
bira niho nagira ngo nyine tube tukwagana kuko tumaze kubona ishusho ngari ko hari intambara y'amabuye y'agaciro buriya bucukuzi bwo gucukura amabuye y'agaciro hariya turi muri article barebera nta ntunguye kubona nta n'abandi batekereje muri ubu buryo kandi inkuru yanditswe mu umwaka ushize mu kwezi kwa 12 bose bagiye kwihutira kuvuga kudeta ariko batareba implication y'intambara y'amabuye y'agaciro maze kuyibona isima ikindi cyerekezo cy'ibitekerezo narifite kuri mugoroba kuko niba nagukora investigation aho kugira ngo unyemerenye gukore ubwo kamfunga biravuga rero ko biserera afite imbaraga zikomeye tutaza arimo kuzivana wanavuze uti ni inshuti ya Kagame aho kandi nagira ngo ntukibagirwe abantu barimo baravuga bati Baraka ntasimbuka wa nadasurinye friendship ya biserere na Kagame niba ari hari icyo wabitubivugaho mbere yuko dukomeza tureba ibindi kuri inkuru
bwana Sereba nk'ibi bya bindi bamaze gukora bya partnership bya mabuye agaciro hariya muri Congo yuko u Rwanda rushobora kugira ibira bya gold za or n'ibiki byose kandi wabonye ko habaye delegation zagiye zikaje ibyo byose rero bisa fait partie yuko ko harimo amafaranga menshi ninde ura
Crypto Ventures ubu ishobora gucukura muri Congo nta kibazo ntacyo yikoma kuko biri muri za MOU igiye Kagame agigoma basinyanye ku Crypto Ventures ifasha Congo kubaka ngo uruganda rutunganye amabuye agaciro ariko bakagira uruhare mu gucukura
naho ngaho rero nashaka kugira ngo nesplique ukuntu u Rwanda narwo rugiye kuba impliqué d'une manière ou d'une autre muri intuza kuko abo bantu nibo les acteurs clés yiyo ntuza ubwo bwumvikane yaba ari hagati ya y'u Rwanda na Congo nta kuntu bitashobora kunyura bitanyuze mu maboko ya Biselele na François Béya donc hari implication ikomeye cyane izaba hagati y'u Rwanda na Congo kubera irantuza mashe cyangwa se ubwumvikane baramaze kujya exploitation minière hariya muri karakarere donc ideja aho ngaho hagomba kuba hari ikibazo kubera ko niba perezida ari gusaba yuko Bisilele atanga raporo kuri ibyo bintu bya mining biri kubera mu gihugu nuko ko harimo niyo vole y'u Rwanda irimo hagati ariko kubera ko Bisilele ari inshuti ya Kagame hagomba kuba hari kontra imwe yakozwe cyangwa se mu bundi buryo ibintu byakozwe ni François na président ntibabimenya akaba président ashaka kubimenya kandi François ashobora kuba yarabyumvishije ko ari donc il faut kubirebera muri ubwo buryo surtout ya les enjeux y'amafaranga na birabya Corneille kuko amafaranga menshi anyuraga kuri Corneille bakaba baramufungiye izo nzira ntagashobora gukoresha za Swift ntagashobora gutransfera amafaranga konti ze zari mu mahanga byose byabaye bloqué donc uburyo bundi bashatse kugira ngo banyureho bakabona ko hari amafaranga amwe atari kugaragara cyangwa se hagomba kuba hari izindi za contrat zakozwe hagati y'u Rwanda na Congo kuko ko niho za minere nyinshi zibagenera amafaranga muri ubwo buryo ariho zinyura donc ukaba ubona ko donc meme ni foto rukwereka rukona ko ari kureba za zahabu donc hakaba hari iyo tension yo gukontrola izo contrat izo za marché kuko deja meme igihe Joseph Kabila aba bamusimbura par Félix Tshisekedi deja dès la première heure abantu ba Félix Tshisekedi babatangiye kubonera ama contrat mini n'ubundi kubwira yuko hari tweet imwe nabonye ejo cyangwa se ejo bundi bavuga akabundi ukuntu 26 comptoirs bazifunze nazo ziba zo muri Kasai donc urabona ko ntabwo ari ibintu nk'abakabundi bashobora kubyishimira donc nabari kuvuga ko ari kudeta bari bagiye gukora ahubwo ndi kubona nkaho hazaba kudeta a l'intérieur même ya Nzoya ya pouvoir ariko gushaka kuvuga ko hari umuntu ushaka guhirikanuza Félix Tshisekedi byo byantangaza ariko Vital bamugezeho vuba kandi nawe nta yabibonye petrota ariko ibyo bintu hagati yabo tuganira nabo twari twabivuze bamwe batabyemeraga ndiko babwira ngo Vital ntagaza ntabwo azatinda bazahita mvaho nuza uziko akifata n'ubutegetsi twavuze kuri François Béya twamuvuzeho igihe kirekire François Béya ukuntu avuye kwa Kabila n'ukuntu aje kwa Tshisekedi umpoza la question ni gute umuntu wakoranye na Kabila akaba aje gukorana na Tshisekedi nk'ispika qui est François Béat nawe ntago byari gutinda kugira ngo bamugereho niyo mpamvu bamuhinduye akaba muri ane na DGM kugira ngo azashobore kuba nous a conseillé wa sécurité wa président koko président nta wundi muntu yashobora kugira ushobora kumwigisha uwo mwuga cyangwa kumenya ukuntu ibyo bintu bikora atari François Béat ntago ari biserero ashobora kuza kugira ngo amwishyure ko biserero aramuzi donc nuko hagomba hazaba impact muri ibyo bintu byo kuba kagabo wahoraga ari kwishima cyane ngo yageze mu partenaire wi Felix yamugize ariko Congo ni igihugu kiri très complexe kandi bari abantu bageze ku butegetsi ubu ngubu bari encore beaucoup plus compliqué yo gukorana nabo ke abandi abandi umwe ubuzi nuza ushobora gukora projection kwavuti ngo abantu bazi comporter gutya ariko bari yabo n'abantu kandi iyo biyemeje ikintu niko kigenda donc muri yo sens rero le plus grand perdant ndumva ari iri a contrat entre u Rwanda na Congo bamaze kugirana ubu ngubu kuko igihugu kigiye kujya muri instabilité nta muntu uzongera kwizera undi erreur bisere yakoze ni gufunga François Béat yashobora kumuhamagara bakaganira nimba batumvikana bakaganira bakagira iki ariko kubera ko afunze François Béat kandi François Béat inyuma ye hari n'abandi bantu bazi akazi bamazemo imyaka myinshi cyane bisere nawe afite abandi bantu buriya bamugire confiance bamubwiye bati ngo ngo bikore gutyo ndugo urumva ko ubu ngubu ugashira nonono na kabundu vuyo donc ubu bijye kubisupu nta muntu uzongera kumvira undi buri muntu ajye gutira plan ye batangire za kufure entre eux mais kugeza igihe za elections zizabera nuzaka Felix yarabaye fragilisé cyane murakoze bwana Serge
murakoze cyane comrade Jacques ku bisobanuro byiza binumvikana wagiye ukurikira imbuga nkoranyambaga nyinshi amatwite menshi nagiye mbona aravuga yuko IDPS irimo gukina umukino nyine w'ikinyoma ibi byose arimo gukora ari ibintu birimo ubugambanyi urabona ko abantu benshi baraduta nyine ku cyitwa kudeta nk'uko turimo kureba twe tubona amadire y'intambara nakurikiye umwavoka wa François Béat avoka wa François Béat yitwa George Kampiyamba ejo yagize visite ajya kumusura ndakeka nashyize nangaho amafoto ya François Béat yicaye muri ANR nyine yambaye niba ari kamambiri sinzi ko nanabyita ubona yuko ari umuntu ufunzwe hariya ariko avoka yavuze yuko kugeza amagingo aya yarasuwe baraganira ariteguye ko azamudefanda kandi bafite ngo na garanti kuri minisiteri y'ubutabera ko azabazwa rwose mu buryo azabasha kwisobanura kubera iki ubona abakongomani benshi bavuga bati iyi ni serapu ni umutego yagambaniwe ni serapu IDPS yakoze mu buryo bwo kumwegeza ku ruhande ariko byaba bitangaje gukorwa rero na biterere kandi perezida wa repubulika yaratanze amabwiriza kuri François Béat kubera iki abantu barimo kuvuga bati ni setapu yabaye bamutaye mu mutego nk'uko byabaye kuri uriya wari uvuze wahaye umwana wa Kagame inka 50
Vitali
Kamere kubera iki ari setapu
njyewe ntabwo ni ibintu nabonaga biri kuza hari igihe ubona ibintu ntubyemere ariko igihe nabonye bisirere yatangiye gufata ampleur kandi na François Béat ameze nk'umuntu ufashe un peu retraite ugiye kuba beaucoup plus conseiller avuye muri action akaba beaucoup plus conseiller wa président Bisirele yatangiye kumva yuko ngubwo amaze kugira pouvoir ntuza atagira n'icyo yamubwiramo kubera ko imbaraga zose François Béat yari afite azisize muri ANR azisiga no muri DGM niho zose yazisize aravuga ati ngo ubunye kufukariza yo guforma mu prezida tuvuge sinzi nimba uzishe ukitundu niwe
ndamuzi neza
wi niwe waformiye Joseph Kabila Joseph Kabila yageze ku butegetsi ameze nk'umutindi utazi n'icyo ubutegetsi buvuga abangore bamushize aho ngaho bamuzanye bakamushira aho ngaho she okitundu aramuforma nkuko yaramo guforma ise donc François Béat nawe niko kazi yakoze yo kugira ngo ashobore guforma Félix Tshisekedi kandi au fil du temps wabonye yuko Félix Tshisekedi yaratangiye kugira carrière y'umu président yo kugira donc ahubwo sinzi aho bitandukanye setup na kufure ako nge ndi kubona ko François Béat bamukuye kufure donc ibyo bita mu kinyarwanda kumukora iby'impfura mbi bisere biriya yakoze d'une manière ou d'une autre bizagira conséquence ikomeye cyane muri suite ya gouvernance ya Félix Tshisekedi bo urumva ko uravuga ko umwavoka we yabonanye nawe kugera n'ubu n'umwavoka we ntago ari yavuga impamvu ari hari nta muntu n'umwe wari wabivuga urumva ko ni ikindi kibazo iyo haba ari ikibazo cya kudeta iyo aba ari setup nk'uko abantu bamwe bashaka kubivuga kuko setup ni ikintu ushyira umuntu muri erreur atarabizi atabishakaga ariko nta kintu na kimwe kiri kumubaho ubungubu François Béat atari kumva
ariko comrade ukiri aho muri article ya Top Congo twabonye baramushinja nyine ko yagiye muri za réunion mu nama kandi urumva niba yaragiye muri réunion ntabwo yakoze réunion wenyine twagombye kubona undi muntu wa kabiri baganira wa gatatu kuko iyo bibaye réunion muba murenze umuntu umwe ntabwo rero twagombye kubona François wenyine ariko niba bavuga ngo yagiye muri réunion izo réunion ndetse no kuba ari kuri telefone ari réunion mu gihugu cy'abaturanyi why not shaka ari réunion kuri zoom mu gihugu cy'abaturanyi ari izigambanira igihugu byose birashoboka reka twemere ko réunion zaba zarabaye ariko ntabwo wenda niba zababere ku butaka bwa Congo twagombye kuba tubona undi muntu wa kabiri wafashwe hari abavuga bati Kagame ntabwo yagiye Addis Ababa ejo nabiganiriyeho n'umunyakibero Gervais Condo abandi bati seyahoze kukiwirengagiza ko Kagame ubundi apanga kudeta abandi bakuru b'ibihugu bagiye mu nama we agasigara agasiba ariko akaba ari kuri telecommande ari kuri telefone Jacques irenisha kubera kuri zoom cyangwa kuri telefone n'undi mukuru w'igihugu wo mu karere byose birashoboka
Bwana Serge nta kintu cy'esquire yuko ntuza nta preuve mfite ariko nta kintu cy'esquire ko François Béat yafata telefone agahamagara James Kabarebe ushinzwe nimbari conseil wa président bya ikindi biki agahamagara
by'umutekano
agatelefona président Kagame bakaganiraho ku bibazo biri kubaho kandi nakubwiye yuko ibibazo byari bi byose bizemplika ibwa ya kontra bakoranye entre Congo na n'u Rwanda akamusobanurira wenda yuko ibya bintu bumvikanye ko bitari kugenda neza abantu ntago bari kubyumvikanaho amubwira akamukora update aho bintu bigeze ntago byantangaza niko kazi kabo nibyo bakora kuba Kagame taragiye Addis Ababa ashobora kuba ataragiyeyo wujitama kubera ibyo bibazo avuga ati ngo wenda habaye ikibazo muri Congo ngreka mbe mpari kugira ngo nihabe akaduruvaye mu gihugu cyane epi nanone ifu kumenya ko amakudeta menshi yabaye abaperezida bari hanze abaperezida benshi babaga bari hanze donc epi n'iki nanone mu Rwanda uwakora kudeta nawe azatubwire ko bishoboye komisari twemere yuko ashobora kuba nawo hari menace ya kudeta ariko nabyo nuko nabivuze ntago biri impossible burya igihe utari gukeka ikintu nubwo kiba donc François Beya agomba kuba yarafite yagize contact n'iyo ariko ntago ari byo byatuma bamufunga ahubwo ashobora kuba yaramenye yuko biserere na Kagame ari ibintu bumvikanyeho we atari yazi we na Felix batari babizi hanyuma biserere agafata ntuza decision kugira ngo amufunge ngo yagiranye reunion na bakagame n'abandi bose atari ibintu bye atari ibyo nabyo byose birashoboka kugira ngo agire kandi akamushyirana kugira bamwumve nimba ari ibintu yavuganye n'abandi bantu muri zindi za contrat y'abari n'u Rwanda n'abandi seje nuko harimo abantu benshi cyane muri ibi bibazo abantu benshi n'abanyamahanga na kompanyi zo mu mahanga mu bihugu bikomeye byinshi cyane bose iyo ugiye kwa Corneille Nangaa byose ugasangaho bose n'ukuntu amakontra yagiye yahinduka ajya ku yandi makompanyi abandi bayafata abandi bakayagurisha mekanizme yose n'ikindi nanone uzibuke yandi niba ari Congolique yara Congolique nayo yageze aho irabajegeje cyane ituma hari n'ababanki bo muri Congo mfite n'inshuti umaze kudimisiona donc hari ibintu byinshi biri kuba muri Congo ubu ngubu surtout no même au niveau des banques hari abantu bari kuvuga ati ngo ngo niba tugeraho natwe ibintu tuzabiturutsa tuzabishyira hanze donc hari ibintu byinshi cyane biri en même temps donc ariko byose bikanyura toujours kuri bisele hariho iki kibazo niba mvu hari ya poste yagiyeho yayishakaga kuva kera ubonye ko yigezeho bitinze muri December donc akaba ibyo bintu byose umuntu uri gupaya le prix yabyo akaba ari François Beya muri iza regime zose yagiye akoranamo ntigeze agira ibibazo nk'ibyo ngibyo ariko ubu ngubu aho byo ari kwibaza qu'est-ce qui lui est arrivé kubera yuko ntabwo byigeze bimubaho iyo myaka yose yakoze muri za serivisi zose naho ikindi nanone bwana Serge nuko ntawe ndi kumva bwana Serge
nkunganira gato
reka ndanyuze aka kantu ikindi nanone impamvu amazina atari gusohoka icyo nakugarantisa impamvu amazina atari gusohoka nuko basohoye ayo mazina cyangwa se bakavuga ati ngo nungo yakoze inama harimo Kabunda yakoze inama harimo Kanaka mubwiye ko hari ibintu byinshi byahagarara ikinshasa donc avantier ikinshasa ibintu byari bimeze nabi cyane byari bimeze bari bategereje gusa kubabwira ayo mazina maze urebe ukuntu ibintu byari guhinduka donc niba ndi kubya kubira maboko y'abantu professionnel ntago bashaka n'ikintu na kimwe ko gisohoka kubera yuko hari ibintu bimwe bisohotse surtout amazina yabo bavuga ngo bakoranye amarenye n'ibi byose ahubwo niho habera kudeta niho ubutegetsi bwa Felix bwahagarara uwo munsi murakoze bwana Serge
urakoze cyane Comrade Jacques ku bisano byiza nabazaga nti ntabwo nabashije kubona iyi article ye cyangwa iyi Jeune Afrique Charge yasohotse tariki ya gatanu nabyo babigaruteho tujuru ni François Beya nyine ibi abanyamakuru rya babakora investigation nabo baba bafite n'ababahaye amakuru wende waba ufite Jeune Afrique azayinyoreza muri PDF bikunze ko birasaba ko umuntu yayigura kandi ntabwo ufite ubwo bushobozi kano kanya ariko nzi ko benshi mu Burayi mwa mufite PDF za Jeune Afrique hari ufite nimero yasohotse ejo yaza kwimba kuri WhatsApp ra twaza bigaruka mu biganiro byacu by'ejo kuwa mbere nigaruka nyine ku mpamvu François Beya yaba yagiye muri ANR ariko wanagaruka ku banyamakuru b'Ikinshasa bamwe baranandika bati hari Joseph Kabila ngo yaba yahawe uruhushya rwo kugenda kujya kwivuza kandi ari François Beya wotoriza urwo rugendo hakaba Katumbi nawe ugomba gusohoka mu gihugu urugendo rwe narwo rwagezemo ibintu ntazi urumva izina Joseph Kabila kuba rivugwamo hano muri aferi ya François Beya kuba yaruturije wenda ngo kwasohoka mu gihugu hakaba rero na Katumbi nawe ngo wagomba kuvoyaje ariko ngo voyaje iza kuba ariko iba leta ari
nawe bari bamuhagaritse urumva aramaze arimo kuvugwa ariko yumva nka Katumbi n'umunyapolitike turamwumva n'umubusinessman turamwumva Joseph Kabila ni ancien président aracyafite influence muri Congo ayo mazina birakubwiye iki kuri François Béya
Félix Aki marakugira ku butegetsi na tubanduye ukuntu François Béya ari bridge abantu bose uvuze n'abantu François Béya yaganiraga nabo muri mu masalo ye akajya kubareba uyongeye ukabona aya mafoto nuzo Félix amaze kuba perezida ntuza François Béya yarahari Félix Tshisekedi yarahari numva Cheikh Okitundu yarahari na Kabila bose bagiye kureba Félix hariya muri site ya Oyua donc François Béya kuvugana na Katumbi kuvugana na Kabila ni ibintu bisanzwe kandi François Béya yakoze akazi gakomeye kugira ngo ntihabe intambara muri kiriya gihugu ko Joseph yumvikana na Félix Tshisekedi kugira ngo habe une transition pacifique niwe mu bantu ahoravuga wenyine ariko washoboye gukora uko bishoboka kugira ngo iyo transition pacifique négociations zose zabaye muri Angola kugira ngo Félix Tshisekedi abe président via son parrain wo muri Brazzaville Denis Sassou Nguesso François Béya ni mu bantu bari barimo hagati kora ko ashoboye kugira ngo ibyo bintu bishoboke ibyo bisirere amukoresha te nkufure bisirere ashobora kuba afite impamvu zikomeye cyangwa se impamvu nyazo ya fata François Béya akamushyira hariya insurité akamwampesha ntuza liberté ye ariko ntabwo bisirere yaba afite impamvu zigaragara zifatika kugeza n'ubu zitaba zari zamenyekana zo gufata François Béya ngo azishyire hariya hantu atari ibintu bigomba kuba bifite source iri très obscure akaba yafashe François Béya kugira ngo mwereke ko ashaka kumwelimina cyangwa se kwelimina influence ze zose kandi akamutesha agaciro kuri abapartenaire be bose afite yaba abari muri Angola yaba abari i Brazzaville cyangwa se abari mu Rwanda donc bisirere yeretse Paul Kagame yuko ashobora gufata François Béya ko ashobora kumuramplasa ku bintu byari byose bisirere yeretse Angola yuko ariwe ubungubu uri gutegeka ko ariwe ufite pouvoir ko nta mundi muntu bashobora kunegosya nawe mu byerekire byose biri kubera muri Congo atariwe banyuzeho nkumva arrestation ya François Béya ariho yurezima yo they want to finish him sur le plan politique sur le plan d'influence influence sur cette carrière kora ko imyaka 30 shize François Béya a construit un réseau bétonné koko après Ngwanda Nzambuko Atumba ni François Béya muri kiriya gihugu murakoze bwana Serge
ukiraho mbere ko ngaruka kwa Serugendo none ninde ugomba kubyungukiramo baramutse barangije François Béya muri ubu buryo nk'uko urimo kubisobanura ninde we navuga wabawukanye insinzi ni Félix Tshisekedi ni entourage y'umufunze ninde muri make wabyungukiramo mu nyungu z'igihe kirekire
ibi byose umuntu ushaka gutira profi yabyo n'ibiselele ntabwo bizafasha na Félix ntawundi muntu bizafasha nk'uko nabivuze nta kindi kintu kiri kumotiva ira arrestation atari kwereka réseau ya François Béat ko nta kintu akimaze ko nta wundi bushobozi cyangwa se ubutegetsi pouvoir afite ko ibintu byose bigomba kunyura kuri Biselele kuko Biselele niwe wabaye pont direct entre Kigali ni Kinshasa kandi auparavant François Béat yarabifitemo uruhare rukomeye cyane ni resume irahongaho kandi akabashaka gukontrola abantu bose yaba ari Brazzaville yaba ari na Angola ko ibintu byose noneho bitangira kumunyuraho donc harimo ego harimo you aspect nta wundi muntu ushobora kubiprofitamo atari Bisirele wenyine ku buryo n'ubu ngubu Perezida Félix Tshisekedi ari kwibaza ukuntu yabitwaramo kubera ko abo bantu ko ari babiri n'abantu be bose bafite amabanga ye ko ari babiri donc situation Félix Tshisekedi ari mu bungubu ni une situation nawe ubwe adashobora gusobanurira buriya hari ibyo Bisirele ari kumubwira hari ibyo Bisirele ari kumubwira hari n'ibyo François Béat ari kumubwira kandi François Béat ntago afite ibintu byinshi byo kubwira byo kubwira Félix Tshisekedi buri ari ko observe gusa uko muzi ari kubareba akavuga ati ngo ngo mukore ibyo mushaka muri yewe mu controler puis vous dites chef de l'état hariya mugende mu mubwire kugeza n'ubu ngubu nta kintu bari bavuga azabareka kugeza igihe babura n'ibyo bavuga icyo babuze gusa ni cyo kumwica ntago ndi kumuvugira ko c'est pas un ami à moi na bungorana nawe cyangwa iki se nous je parle en tant que un homme wadirije igihugu nabayemo kandi umuntu wese yarazi
ya urakoze cyane reka tugane kwa Comrade Serugendo Comrade Serugendo Denis harabanyandikiye bati izo vore zose zirashoboka uko murimo kuziganira ariko reka turebe François Béat umugabo ukomeye muri politiki ya Congo wabanye n'abaperezida bose kuri buri butegetsi sibye wenda harya ubwo kugiye cya Mobutu ba Kabila bombi Tshisekedi urumva ba chef d'état bageze kuri bane ni umuntu ufite resume ikomeye cyane mu birebana na diplomasi cyangwa birebana n'imirimo nk'iyi nyine arimo gukora vore ya mbere abantu banyandikiye baravuga bati amasezerano ya Uganda na Congo hari ariyo yo kubaka imihanda ibikorwa remezo ubutwerera n'ubuhahirane François Béat nk'umuntu wo muri ransenyuma yabigizemo uruhare ku rundi ruhande ntabwo byashimishije Paul Kagame w'u Rwanda kuba rero nawe yamugambanira ibyo birumvikana muri politiki bitewe n'iyo influence Jacques Braque yagiye atubwira ku ruhare rwa François Béat umuntu wa ransenyuma kugira ngo ibihugu bisinyane dire n'ibindi nuko ransenyuma bazana yo gutanga veto yayo ikavuga iti turabyemeye twa check-in tuzi neza sabotage y'u Rwanda muri Kivu cyane cyane Kivu y'amajyaruguru intambara za M23 zirimo kubavuga n'ibyo byose abantu baba barabireba hariya nabazaga ati ninde uzabyungukiramo ninde wabihomberamo nkuko Jacques yabisobanuye kubankurikira hano baravuga bati iyo mvore nawe muyitekereze ko François Béat yotorije Uganda kuza muri Congo gukubaka ibikorwa by'amajyambere umutekano n'ibindi byose bakorana na Uganda bitashimishije umugabo we wanyu basoba ubutumwa n'ukuntu bagiye babwandika aha rero kuba François Béat yafungwa u Rwanda rwa celebratinga cyane cyangwa rwa kwishima cyangwa navanyweho bitewe n'uko izo dire atazihaye Kagame kandi amagambo yavugiye i Kigali yavuze ati tugomba guparataja nos richesses urabyibuka igihe ajyayo kavuga amagambo nk'ari yatarashimisha abakongomani ariko akabona bawutoriza nk'igihugu cya Uganda kuza gukora ibikorwa remezo hariya no kwexploita minere za Congo kuruta wenda iriya dire twabonye Rwanda ejo bundi pardon nagira ngo wenda
ako kantu na kongeraho akantu kamwe n'ikindi gishoboka nkuko nakubwiye ko le grand bénéficiaire ashobora kuba ari Bisirele Kagame ashobora kuba yarumvikanye na Bisirele yuko François Béat atakimwizera uri wibuke ibyo Kagame yavuze ati ngo nubwo biriya bintu byakozwe we atabizi wibuka ako kantu ubyibuke Kagame ejo bundi ngo zira za kongo bira byo munuza ngo byakozwe atabizi sibyo Kagame nijye bankupe n'ibyo nashaka ku developa Kagame na Biselele ndayibusoni nanone uyu munsi bari en convivance kuba hari ibintu bimwe byakozwe umva byakozwe Kagame atabizi utangirira aho ngaho kandi umuntu washobora kubimenyesha wo muri presidency na wundi atari François Béya nukuvuga ko Biselele ya promise Kagame ati ngo nyenge kumuvanaho mbi controle ibyo bintu urumva donc akaba ariyo mpamvu ndi kukubwira yuko le grand profiteur je binari Biselele koko ajye kwerekana abantu bo muri ku karere bose ko ari we ibintu byose bigomba kunyuraho bivuye deja kuri red flag Kagame deja yatweretse avuga ati ngo no bira byo muri Kongo byabaye Uganda niki nibintu nta muntu wigeze ubingezaho hari kigano wigeze kwibaza se ngo buriya Kagame atangiye guta confiance na Félix Tshisekedi no ntagari na Félix Tshisekedi ni na François Béya do ni na François Béya or umuntu ushobora kudetrona na François Béya na undi muntu atari Biselele do niyo nange kugira conclusion à la fin yikiganiro ariko kwako ubivuze gutyo niyo ntuza probable ikintu gihaye gitumye Biselele agira iyo kugira iyo ntuza yo gukora bire binakoze kwako nta muntu n'umungu waravuga exactement pourquoi on l'a arrêté douza François Béya a été arrêté tout simplement yuko hari ibintu byakozwe et que président yasabye François Béya yuko nous a abimugezaho iyo information kandi information igomba kuba ari contact Biselele yagiranye na Kagame Félix akaba ashaka kumenya exactement izo conversation bagiranye ni zihe murakoze bwana Serge
urakoze cyane Comrade Barack kuri ayo kuri iyo nyongera nyine usunashimangira Komereje Serugendo ikibazo cyanjye wacumbise nyine wanahita ukomereza aho ngaho ureba hagati y'ibihugu bibiri ndetse n'ushaka kungukiramo cyangwa n'uwabihomberamo ijambo cyane
urakoze cyane Serije nk'uko atajya ubivuga twebwe impamvu nk'ikibazo n'abashobora kwibaza bati se ibyo bintu byo muri Congo kuki bitwinteresa kuki tubiganiraho nuko nk'uko ubizi ni abaturanyi ni abaturanyi duhana imbibi duhahirana dufite amateka menshi nabo ikindi rero tukaba tunatekereza cyangwa se dushaka kugira ngo tunasuzume neza tumenye uruhare rw'uriya mugabo Kagame w'iwacu mu by'ukuri muri biriya byose biba byaba ari ibivugwa bishobora kuba ari kudeta cyangwa se nk'uko mugenzi wacu yagiye anabyanariza kandi mbona ko ari byo ko bishobora kuba ari amakimbirane yari asanzwe ku bantu bo hagati ya begereye Tshisekedi kubera izo za kontra za mine ariko nanone nkongera nkibaza Serije ni gute umuntu nka François Béya umuntu wari umukonseye wa Tshisekedi ukomeye cyane ni gute yatumizwa yahagarikwa na conseil national n'abantu bashinzwe umutekano na intelligence perezida atabizi cyangwa se batabanje kugira ngo bamusabe bamusobanurire banamubwire mu by'ukuri icyemezo bumva bafashe ko bagiye kuba bamutumiza bakaba bamugira ibibazo bamubaza byaba ngombwa bakaba baba banamugumanye kugira ngo wenda nk'ibibazo cyangwa se umutekano cyangwa se ataba yanatoroka akaba yasohoka nk'igihugu ibyo byose ukuntu umukuru w'igihugu atababizi bafashe nk'umukonsiyo we special kuko ntago ari umukonseye nk'abandi bandi basanzwe nk'uko bivuga n'umukonseye we special mu bijyanye n'umutekano kandi babizi ko nk'uwo mukonseye special kubera abashinzwe ibijyanye n'umutekano ni ukuvuga ko ubuzima bwose bw'igihugu bwose aba agomba kubimenya kuko byose bikora ku mutekano w'igihugu n'umutekano w'umukuru w'igihugu aho rero niho njyewe nakomeje kwibaza nkavuga ni niba ari byo koko ko uriya Fortuna Biselele ashobora gufata icyemezo cyo kuba yamufunga cyo kuba yamutumiza ngo abazwe atabanje no kuinforma umukuru w'igihugu nibaza ko ubwo Tshisekedi nawe ashobora kuba hari controle yaba dafite ikindi rero nkuko wabajije se nibande baba babyungukiramo Serije niyo mpamvu natwe turi komeza kwinteresa kugira ngo turebe niba Kigali ifitemo ukuboko muri biriya biri kuba urabona cyane cyane nko muri ziriya niyo mpamvu ihora yo muri iriya province ya Ituri ziriya ntambara zagiye z'Ituri ubyumvishe ko hari amakontra ya za mining yo muri Kolwezi yo muri iriya region yo muri Ituri hagiye haba intambara nyinshi cyane ubwicanyi bukabije bwinshi cyane ko mu by'ukuri bwabaga ari ubwicanyi bw'amabuye y'agaciro ko nta n'indi mpamvu by'ukuri igaragara ibyo rero nta kuntu tutakeka ku kuboko kwa Kigali kwaba kurimo ahubwo noneho tukibaza tuti uko kuboko kwa Kigali kurimo kugira ngo kuzamure ndese baragira ngo bashyire ku ruhande uriya François Béya kubera izo kuba yaremereye abagande kuza mu gihugu cya Congo bakaza kubafasha guhashya ziriya nyeshyamba za ADF cyangwa se ari gushaka kuba wenda bazazamura uwo bashobora kuba bamanipira banakoresha neza nk'uriya Fortuna Bisebele aho rero niho dushaka kugira ngo tuzakomeze turebe ni nabyo dukeka ko Kigali ishobora kuba ifitemo ukuboko kwayo muri ayo makimbirane yaba ari abegereye Tshisekedi nk'uko wabivugaga buriya nibyo tuzakomeza kureba kugira ngo mu by'ukuri tubone noneho amakuru ahagije ashobora kuba yatuma dukonfirima ibyo dukeka urakoze cyane
urakoze cyane Comrade Serugendo munyemere rero tugende tugana ku musozo kuko nako tusoze yari incamake nta byinshi mfite navuga ndakeka ibyo twari twateguye dusa nk'ababisoje kuri uyu mugoroba ejo nibidukundira tuzaba briefing nituramuka tubonye hari ikintu gishya cyaje cyangwa cyavuzwe Comrade Jacques ngarutse kuri kiriya gitekerezo bavuga bati Vitali Kamere uko bamwigijeyo ni kimwe n'uko bigijeyo François Béya abo bantu bari muri presidansi bafite izo mbaraga aho nta gukeka yuko na Tshisekedi ushaka kumwigizayo igihe kibaye ngombwa
ntabwo bibaye ngombwa kuko burya kugira umutegetsi nubwo uri kubona za kudeta ziri kuba nyinshi ubu ngubu muri Afurika surtout muri Afurika de l'Ouest ntabwo ari ibintu utegura mu minsi ibiri cyangwa itatu ariko nta kintu na kimwe bwana Serge kiri kwerekana yuko Kinshasa hagiye kuba kudeta ahubwo ikintu kigiye kuba Kinshasa ni insécurité politique abantu batinya yuko ishobora kujya no meme kagera muri ya physique z'abantu kuko iyo bari kera nka buriya François Béya hari kera biba byarangiye ariko nta muntu ushobora kuba ubungubu ufite capacité yo gutegura coup d'état hariya Kinshasa ngo afate ubutegetsi bwabugire na Joseph Kabila uribuka igena navugaga yuko na Joseph Kabila ahubwo yageza amahirwe abona avuyeho nawe ubwo turi kuganira ubu ngubu ntago afite icyo gitekerezo cyo gukora coup d'état ko nta kintu kirekana ko hari preparation ya coup d'état ubushobozi bushobora kuba buhari ariko ubushake ntabwo ndi kubona ahubwo turebe mu minsi iri kuza ukuntu bizaba bimeze ariko icyo nakubwira ko n'abantu ndi kuvugana nabo bari Kinshasa muri zera za milieu bari kuvuga ko ntabwo bizongera kumera nka mbere ubu abantu
ushyiraho uratekereza iki kuko abanyamakuru bakoresha Twitter cyangwa kuri za Top Congo baravuga yuko mu chef d'état Félix Tshisekedi Tshilombo ataranagaragaza ko yagarutse mu gihugu biriya bavuga ngo yagarutse mu gihugu gitaraganya nta kintu baratangaza ofisiyeli niba koko yaragarutse mu gihugu narwo ni ikibazo abantu barakibaza nyine nta deklarasiyo yaba ofisiyeli
nawe ari gukora investigation kubera ko Bisirere yafunze François Béya atabibwiye Félix kandi iyo abibwira Félix yari guhita abyanga cyangwa se akabwira François Béya ko hari ibintu ntuza arimo hari ibintu biserere arimo ariko nibyo ndikubwira ko habaye kudeta mu kuba ngo haragiye kuba kudeta no kudeta yarabaye c'est-à-dire que biserere yakoze ibintu à l'absence du président yarazi ko atazaba hari arabikora igiye président atazaba hari noneho président ara mu telefone umubwira ngo nuza biserere amaze gufunga François Bey ariko na Félix Tshisekedi nawe azi pouvoir biserere afite kandi ntabwo ari umusirikare uzamenye ko nuza Félix Tshisekedi ntabwo ari umusirikare donc we afata le temps afata igihe cyo kugira ngo yumve les parties zose kandi amenye exactement ce qui ne va pas
biserere we ni umusirikare
oya
ok
ariko bazageraho Félix azageraho agire ntuza yose situ kimwe kigiye gutangira kuko ndabiza abantu bari kubikoraho bari gukora amaraporo nyayo azagera amenye exactement ce qui se passe ce qui va faire libérer ntuza François Béa ku cyumwe a principe agomba kuvaho ari agatahiwe cyangwa se agasubira ku kazi ke niho rero ibibazo bizatangira igihugu ntabwo kizaba kiri encore géré ngo bari kumena les affaires z'igihugu ahubwo kizaba kiri kugerana none crise iri hagati ya ntuzi kuko gukora kuri François Béa ça veut dire que ukoze ku masezerano yakozwe entre Kabila na Joseph ukoze ku masezerano yakozwe entre Angola na Congo entre Congo na Brazzaville donc ni ibintu byinshi bigiye guhinduka muri iyo ntuzi ariko nimba biserere atekereza ko ibyo bintu byose ashobora kubimanaja nabyo birashoboka ubushobozi afite ubu ngubu ashobora kubikora ariko vu ukuntu abikoze bizantangaza yuko azashobora akazi nkuko François Béa yaragashoboye surtout yo gushira muzahariya ku mutekano kuko ufite kumenya aussi nka Paul Kagame akunda ibintu nk'ibyo ngibyo akunda ibintu ngaho se nyereka ko ushobora kubifata urabishoboye se nyereka nguriya ngo ntagashobora kutwumvisha ngo mukigire donc arabikunda ngaho nyereka ibyo rero nimba ari babiserere ibyo bagiyemo ni ibintu badashobora kubera ko kiriya gihugu kitarimo complexe kandi ahantu akubisibuye ntabwo ari ahantu facile yo kuzashobora kugera iriya situation donc niyo mpamvu ngewe pour te dire vrai nta nanone yeyo kureba kuntu kiriya gihugu kizaba guverine d'abord nubuza avuye muri parti Kabund nayo ntabwo turi kubivuga me ariko biri mu bintu biri kwatsa umuriro Kabund avuye muri parti
ugize neza ukomozaho Kabund we urabona nabona ikibazo gikomeye kuri IDPS urabona arimo arashaka gukoresha revolution y'abaturage niko nabyita urabona Kabund d'ici à 2023-2024 ku matora atazaba yarafunzwe
abona ngo bazamufunga ko umwe bamufunze haba turubwe zikomeye cyane hari Kinshasa ubundi we perezida wa la jeunesse wa IDPS navuga naturel
ariko wabonye ko muri weekend nyine bagerageje ntabyita nk'ikintu rwa rubyiruko ruba ruri muri quartier mu mihanda abashege bagerageje kwiyoruganiza bimeze nka manifestation barabatatanya kandi motivation wa mugani bituruka kuri Kabund urabona Tshisekedi adashaka kumufunga kugira ngo adakora sabotage
oui nabyo ariko aho ari nkuko mbizi yikarmiye ari karmiye arategereje ari kureba kandi ubu ngubu amaze kumenyaho ibintu byose biri kugana ni iyo conversation ndumva baregiranye na ntuza na François Béa bari kureba ko niba muri kubira ko ibintu birakomeye pas au niveau ngo hari abantu bari gufata intwaro cyangwa ikintu hari crise itigeze ibaho kubanza kiriya gihugu itigeze ibaho muri presidence crise ikomeye cyane niyo crise rero abantu bose bari gutinya abantu bose bari kintu yasaba kubwira bati ngo ntabwo tuzi ukuntu ibintu bizagenda nabundi iyo haba harimo ibintu bya kudeta n'ibishi byose uri kumva amasasu yatangiye kuvuga bari abakabundu bose bari kubona bafite ibibazo dukurabona ko meme ni foto washizeho ya Ntuza François Béa araho ngaho donc ari très déçu urukora ko ari umu très déçu cyane kandi ari kuba très ennuyé nyine azi biri kuba kwa arabizi biri kuba uko mubona kuri iyo foto nuko politique muri présidence no politique yo muri Congo imeze ubu ngubu iri muri la situation muri opposition iri ya François Béa arimo kuri la canapé
Aha, arakomeza kuryama muri rare kanape rero kugeza ryari dutegereje no kumva icyo kisekedi abivugaho. Ibyo byose nta kizabacika ni kuri raditahuka. Komande de Serugendo nagira ngo nari mushimire Denis Serugendo niba ari ubutumwa wasorezaho. Iyo ari incamake kubera nyine audience ya raditahuka cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda bandika. Twagerageje kureba ibivugwa nta wuzu kuri jana kujana ariko ibyo twabahaye nibyo tubona mu itangazamakuru kandi tubereka za article zimwe zagiye zandikwa kugira ngo namwe mwisesengurire ntawe tubwira ngo yemere ibyo tuvuga ijana ku ijana ahubwo ni ukugira ngo dufashe abantu mu busesenguzi mbere yuko bavuga bati kudeta kudeta abatangiye kuza mu kiganiro kirimo kurangira nyine mwatangira ko kimaze presque amasaha abiri mukareba ibyo twese twagiye twibaza natwe ubwo wenda mwazatanga ibitekerezo nyuma mumaze kucyumva neza komeretse urugendo
konkurije urakoze cyane Serge reka nshimire ahubwo Jacques Baraka kuko yatanze ibisobanuro byiza byagiye bifasha kugira ngo tubashe kumva neza mu by'ukuri abo bantu bari gushyirwa mu majwi ni bande nizihe les enjeux politiques zishobora kuba zihari yaba ari uriya mu muyobozi w'umuturanyi mubi w'igihugu cya Congo ubwo ndavuga Perezida Kagame ibyo byose bikaba tugakomeza kubikurikirana kugira ngo tumenye mu by'ukuri niki kihishe muri biriya ese ukuboko kwa Kigali kwaba kubifitemo influence ese iyo influence yaba ingana gute ese bishobora kugira ingaruka yihe yaba ari buri gihe tugomba kureba yaba ari ku butegetsi buri Kigali cyangwa se kubifuza impinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubwo rero nkaba ntatinda reka nsoze ngushimira ko wantumiye nanone nshimira mugenzi wacu Jacques Baraka cyane cyane ku bisobanuro byiza ikindi rero no kubumenya abafite ku gihugu cyabo na politiki y'ibihabera ko yazajya akomeza kubidusangiza kubisangiza abanyarwanda noneho kugira ngo tubashe mu by'ukuri natwe gukorana rize neza yuko buriya butegetsi bushobora kuba buhagaze kandi natwe icyo byadufasha mu kugira ngo turebe ko twazakuraho buriya butegetsi bubi buri Kigali urakoze cyane Serge Imana ikomeze barinde mwese Serge ntabwo uri kumvikana turi kumva ko uri kuvuga ariko sinzi
okay. Niba yes, nari kuri mute nagushimiraga nti nawe Imana ikurinde iturinde twese nyine ko warubivuze mvuga ni shuti mwari muteze amatwi raditahuka na dushoreje kuri mugoroba yari incamake kuri Congo kubirimo kuvuga Kinshasa ariko nk'uko nyine twabiganiriye tension ni ko ikimeze ntabwo tuzi aho byerekeza ariko twasaba duteze amatwi nabo gukora ubusesenguzi bwabo twaba ngombwa tukazabigarukaho nejo cyangwa mu minsi iri imbere ariko ndagira ngo mbashime mwese twavanye komerede Jacques Baraka ijoro ryiza komerede urugendo ijoro ryiza mwese ubwo nawe ubutaha turabakunda kuri raditahuka
urakoze cyane
urakoze bwana Serge
urakoze cyane reka rero namwe mwese mudukurikiye dusoreza ngaha kuri uyu mugoroba mbabwira yuko ibiganiro byacu bizakomeza ejo tuzakomeza twungurana n'ibindi bitekerezo hari ufite andi makuru atandukanye yayatwandikira akayatwoherereza tukazayabyaza umusaruro cyangwa tukazaheraho ejo hari ujya unyandikira ati aya makuru yabyaza umusaruro nanjye nduva ariko bitangiye ubwo rero uwo muntu wese waba ufite amakuru nyine yayatwoherereza tukazayaraho ejo mu bindi bigano byacu yaseje ndayizeye na bagenzi banjye murakoze cyane nawe ubutaha
kurandirwa bitari kureka abanyigimba ni umuhungu wa Rensi uhurira nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahira